la 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 la. Baby bailando, you take it un rato carino.
Mido beat.
Yani kukwacha sijui, nisipo kona sipumui. Wendo mwanzo mwisho, yani mpaka kifu. Tena wape pole hao madui, wanachofanya wakijui. Sikuachi leo kesho, yani mpaka kifu. Wendo mwanga gizani, usijeniacha tabani. Nitakuwa wanani kama si wewe. Nitakupenda sikomi, mana upo moyoni. Nifiche siri za nini kati upo mwenyewe.
Cause you my medicine,
oh la
la, oh everything,
oh la la,
my medicine,
oh la la,
oh baby.
Tutacheka baby, wendo yangu mudi, tena wangu fundi. Nyuma shapu chura, yani ume.